This is serious.
Wekushika mahaukosei Watalopanga litokei Na kama ikiwa yako haipotei Mtu wajuwaga haongei Ukipata wanasema unaringa Ukifuria we mjinga Wamezari wakupinga tapangalo baba Ebwana fanya unachokipenda Mradi masiku ya nakwenda Mkono kinywa ni unakwenda Shukuru Mungu baba Aleluya 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 Hosana Gara usta day Hakikisha kazi uichezei Mana bosi hakosei Punguza uongo Ukiweza punguza na hongo Siendekeze migongo Zambi kwa Mungu baba Ebwana fanya unachokipenda Mradi masiku ya nakwenda Mkono kinywani unakwenda Shukuru Mungu baba